ready, 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 ready.
DJ King for me. DJ King for me.
Chenga, ya kikupiga una sarenda. Na, wengi wakipendwa wanasahau kuna kutendwa. Wapi mkandarasi wa moyo utawa mapenzi na bomoka. Kinachoponza wengi ni moyo wakikalia kutika mfuma na donoka. Wapi mkandarasi wa moyo ukuta wa mapenzi na bomoka. Kinachoponza wengi ni moyo wakikalia kutika mfuma na donoka. Unajisifu mempata kumbe alo mwacha na mfata. Anachotaka na kipata wanasema wara na taraka.
DJ King Fame.
Unajisifu mempata kumbe alo mwacha na mfata. Anachotaka na kipata wanasema wara na taraka. Naogopa, 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 naogopa. Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki. Naogopa, 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 naogopa. Tena tochi ya mapenzi sinimulike. Nimeyaona bayana no mana sitaki kumbuka ya jana. Alivoni danganya moyo wangu kapinga dana dana. Nimeyaona bayana no mana sitaki kumbuka ya jana. Alivoni danganya moyo wangu kapinga dana dana. Kwa nini niliza mapendoni akaniteka mapenzi. Tena nilimweka moyoni weza sema pesa ndio breki. Ila mapenzi haya someki. Umemteka kwa mali na cheki. Kumbe vyombo anakula muza magazeti. Unae mwita baby anaweza bebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika. Unaweza ukamwita shemeji. Unae mwita baby anaweza akabebwa kama begi. Mapenzi yanabadilika. Unajisifu mempata kumbe alo mwacha na mfata. Anachotaka na kipata wanasema wara na taraka. Unajisifu mempata kumbe alo mwacha na mfata. Anachotaka na kipata wanasema wara na taraka. Naogopa, 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 naogopa. Kwenye safari ya mapenzi mimi siusiki. Naogopa, 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 naogopa. Tena tochi ya mapenzi sinimulike.
Born Sky on the beat.
Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
One
for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
She told my love that love.
DJ King for me.
She want know the cuckoo. Yeah. But I want to give you some love. She talks out the cuckoo. She still want know the cuckoo. Yeah. If money no day, now wait till she get. She tell me, say she got run away. She got run many bad away. Yeah. I said, rubber don't day, the baby come the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in a day. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. You know easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow.
Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. Say one for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow. One for the money, two for the dough, three for the shorty. Now I don't blow.
You see this life, love is so. I remember, remember the month of December. No loving, no caring, no tender. You rejected my
love cause I was broke. I've been the enter Okada high. From me to Mata straight to Alaba. How I wish, say, you believe me. Back then in Bagualada, those days in Junior Abuja. You insist, hey, you don't need me. Can I try everything to spend my life with you? Yeah, I've been there beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. So she says she gonna run away. She gonna run very far away. Yeah. As the rubber don't day, the baby gone the bell. See the baby don't come again. You don't forget back in a days. I've been the beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I been they beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get
them. I know you like me, I know you feel me. I know you want a life around me. I know you love me and I love you. Baby, I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too. Baby,
DJ King for me.
Mr. Prevent, bang, I'm loving your own thing. Janja Nakita kicking is him. God just know that it's nothing. Today I'm a baby because you woman, woman, woman. She be my woman, woman, woman. Still coming, sing, sing along my name, baby, yeah. True love do exist, and that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story, this time we're gonna make them free. I say, bang, bang, I'm loving your wrong thing. Janja Nakita, kicking is him, God just know that.
Mawazo chone mama utaniua na vile ujui kununa fundi wa kudeka hata sija kutekenya unacheka oh tambua ushaniteka hata bila chakula na nileka my love. shida na saa sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau lawama acha nipewe nitoke duniani angalau kuliko ukanyanyasika
DJ King mpenzi
saa mio oh oh
hi
mi amor Sikomi asubuhi mchana mpaka jioni michezo unaijua mama msoni pini kitovu kifua na sikioni salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na saa sura kama malaika na wala hauringi kwa dharau lawama acha nipewe nitoke duniani angalau kuliko ukanyanyasika Penzi sana mio oh oh
hai
mi amor
ya kizungu. Girl, you have that thing you call you thin. Girl, you motivating liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you wire. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you wire. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on your dance floor. So clean when you do the dance, I know. I just want beside you. Give me that, give me that. My baby, one for you. Yeah, yeah, yeah. Give me that,
DJ King for me.
See that you want for me.
Girl, are you my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I got that thing and I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty one. Oh, I just right beside you.
I'm so mad at dunia. Give me my pambo in a thing. Kiacha mafumba pesa magari ni wanawake. Nimesunguka, nimefika kwake. Nimejificha, nimechanasa kwa pendo lake.
Harabana, kakuma kimwana, mwenye sifa ya upole. Atamam, kakusifu sana, utofauti na wale.
Wajana, ulinizama, tafadhali na yokoe mama. Unipulize nipoe.
When I'm my queen, baby, my only. Sitopenda wende, bali wande. When I'm my queen, baby, my only. Sitopenda wende, bali wande.
Naficha mbeleko kwa jiri ya.
Jia jia tuniku baby.
Naficha mbeleko kwa jiri ya.
Jia jia tuniku baby.
Wewe kama mtoto mina kubembeleza.
Jia jia tuniku baby.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.
Jia jia tuniku baby.
Nikuta kwa urembo mbaka matendo umenikamata. Kisura shepu siyo tembo taweka nembo watoto kupata. Umenivuta kwa urembo mbaka matendo umenikamata. Kisura shepu siyo tembo taweka nembo watoto kupata.
Koleza moto tupike temele. Kisambu chana zinjegele. Sisi kutishekelele sikwachi.
DJ King
Linda na shamba wasijengedere. Kuku nite kwa mchele. Misi piga ni na wewe manati.
Ndiyo man, wako nimezama. Sitaki miwa nitoe mama. Unipulize nipoe.
When I'm my queen, baby, my only. Sitopenda wende, mbali wande. When I'm my queen, baby, my only. Sitopenda wende, mbali wande.
Ficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tuniku baby.
Na ficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tuniku baby.
We kama mtoto mina kubembeleza.
Jia jia tuniku baby.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.
Jia jia tuniku baby.
Na ficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tuniku baby.
Na ficha mbeleko kwa jiri yako.
Jia jia tuniku baby.
We kama mtoto mina kubembeleza.
Jia jia tuniku baby.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.
Jia jia tuniku baby. Jia jia tuniku baby. Jia jia tuniku baby.
Wewe kama mtoto mina kubembeleza. Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza.